you, Baba. Thank you. Neonyo kwagala kwonzi kwagalanga konji jendi wentula nendoza kwebyo byokoze olwelinya lyange kakobo kaliwo wakaduka omusalaba wakalaba nayete wakakwata sijjukira lwe wakaba ng'olabya kakakubo era tewakakwata nokona kunange ndiga polapola songo genda mulofula yadde kisowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala otambula bwe ntula n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange bwe ntula n'endowooza kwebyo ne nzijukira
Darani atajukira
Anyoyo
Anyoyo atasinza
Nabayo
Vesiriza kumwira
Ta ta ta
Tenyapu Zangezo na
Darani
Darani atajukira
oh.
Anyoyo atasinza Vesiriza kumwira
Ta ta ta
Tenyapu
Kwagalanga konjije Wentula nendoza kwelyo Yokoze olw'erinnya lyange Kakubo kaliwo wakaduka omusalaba Wakalaba nayete wakakwata Sijjukira lwe wakaba ng'olabya kakakubo Era tewakakwata Nokona kunange ndiga mpola mpola Songo genda mulufula Yadde kisowa kiraba tewayimirira Yadde watya wasigala otambula Bwe ntula n'endowooza kwebyo Byokoze olw'erinnya lyange Bwe ntula n'endowooza kwebyo Ne nzijukira
Darani atajukira
Anyoyo
Ani
Tesirinza
Tesirinza kumwira Nenabu
Darani
Darani atajukira
Anyoyo
Ani
Atasinza
Tesirinza kumwira
Nenabu Hey,
see you later.
Say for no more, I'm a turtle.